adami yallo udugay nifto tonto saw 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 kashaydiya orka kuma umni qulubta saw adami yallo udugay nifto tonto so ababul jacayl adi kuma astaynin so awoodi hagay adi kuma aqoonsan so ababul jacayl adi kuma astaynin so awoodi hagay adi kuma aqoonsan so ababul jacayl adi kuma astaynin so awoodi hagay adi kuma aqoonsan so ababul jacayl adi kuma astaynin so awoodi hagay adi kuma aqoonsan ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan kokokisa kalikama isharan saw ilila haberka kuma kabti dawodo saw ahsaw adun kokokisa kalikama isharan saw ilila haberka kuma kabti dawodo so astan tajal alikuma aqonsan so awdidi urka kama jeclanin so astan tajal alikuma aqonsan so awdidi urka kama jeclanin so astan tajal alikuma aqonsan so awdidi urka kama jeclanin so astan tajal alikuma aqonsan so awdidi urka kama jeclanin ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan ruhdada ilay iska sidaka nurta so iftiin kama sii isu indahayga wanaagsan.